kuburyo mbese ubu nta kibazo gikomeye cyane dufite.
Nta kibazo waba waragiranye na kaka yuko ari twari tumubereye mu nzu papa yaritabye Imana. Mu by'ukuri yari afite agahinda kuko umuhungu we yitabye Imana ari we data. None nyuma yaho nta kibazo mwaje kugirana avuga ko yenda utagomba kumubera mu nzu, unsobanurire n'ibindi bibazo byari hagati aho kubera ko y'abantu b'ahantu hamwe yenda mwatekaga mu nkono zitandukanye, ariko hari utubazo tugenda tubamo burya ngo ahari abantu ntihabura uruntu runtu.
Mabuko wanjye aritonda cyane ku buryo tunahaba nta kibazo twagiraga, twamuraga no guteka tugahana ibiryo tukarya nta kibazo, kugeza ubwo nubatse inzu yanjye njyamo ntacyo dupfuye.
None se nyuma yaho hari ibintu yenda sogokuru ntabwo yabagaho ngo habeho ibintu byo gukazanura, ariko hariho baramu bawe aribo bavukana na papa, nta we umuryango wigeze uguha?
Ibyo bintu ntibyigeze bibaho kuko bari bafite abagore babo kandi barasezeranye.
Nta bibazo wigeze ugirana n'abagore babo yenda batekereza ko abagabo babo bagiye kubabaka bakabaguha?
Ibyo bintu ntibyigeze bibaho kuko barabibonaga ko ntigeze ntekereza abagabo babo cyangwa ngo bantekereze, ariko mu bintu byo gufashanya gukundana ntacyo twigeze dupfa.
Nta n'uwigeze agufasha nibura ngo babibone nabi bavuga ati agiye kujyayo? Mbese ibyo bibazo bijya bitera uruhagarara mu bantu benshi, ugasanga ngo yamufashije ngo ubwo agiye kumutunga, ibintu nk'ibyo ntabwo byigeze biba?
Ibyo bintu ntabwo byigeze bitubamo, twabanye neza rwose.
Biragaragara ko wihanganye mu by'ukuri. None se hari umwana wambwiye dufite wundi wabyaye nyuma yuko papa yitabye Imana, ntabwo wigeze utekereza kuba wabyara nk'uwa kabiri? Urumva n'ubundi twari tubaye batatu, ntabwo twari benshi cyane, kandi mu myaka yashize umuntu yatekerezaga ko ushobora no kubyara abana na barindwi n'umunani, ntabwo wowe wigeze ubitekereza?
Ibyo bintu ntibyigeze bimbamo kubera ko n'ubundi natekerezaga ko niyo nari guhamana n'umugabo wanjye tutari kubyara abana benshi, twari dufite umubare tugomba kugarukiraho.
Nibura se nta gahinda na gake wigeze ugira kubera ko abana twese turi abahungu mu rugo? Nibura ngo utekereze ati wagira gutya nkabyara agakobwa?
Ibyo bintu ntibyigeze binzamo kubera ko nzi igitsina gitangwa n'Imana, ariko rero njye sinshobora kubyiha kuko ntari Imana.
Umuntu ajya agerageza amahirwe akagenda nyine ashakisha, n'umugabo ufite umugore babyara igitsina kimwe bagatangira bagatongana bakarwana ngo kanaka ngo ubwo ngo niwe ubyara abakobwa, kanaka niwe ubyara abahungu. Mbere yenda umaze kuko n'uwitabye Imana ndumva yari umuhungu, wowe papa akiriho ntabwo wigeze umutonganya umubwira ngo yenda ngo kubera iki turi kubyara abahungu ngo niwo bitera, cyangwa ngo we abigushinje mugirane ayo mahane?
Ibyo ntibyigeze bitubamo kuko tuzi ko abana bose ari abana kandi igitsina gitangwa n'Imana.
Ukurikije hari ibintu byagiye bikubaho mbere y'uko ushaka uhura n'ibibazo bitandukanye, nibura wambwira ibibazo bike wagiye uhura nabyo kugira ngo nanjye ndi kwigira haruguru, igihe nzahura n'ibyo bibazo nzamenye uko mbyitwaramo nzabashe kubisimbuka.
Ubundi njyewe nkimara gushakana n'umugabo wanjye ako yagiye tukiri bato nta kibazo twari twakagiranye.
Mbere ukiri umukobwa umukobwa urambagizwa ukuntu abagabo bazaga, byagendaga gute kugira ngo uhitemo papa, byagenze gute abandi, kubera iki wabanze ugahitamo papa wenyine?
Ibyo bibaho ubundi nk'abantu b'abakobwa, iyo urambagijwe n'abagabo benshi biba ngombwa guhitamo umwe ukamusanga w'Imana yakugeneye, kuko ukomeza gufata abasore benshi benshi bashobora kubikuramo n'ingaruka mbi.
Mu by'ukuri nawe warihanganye uhitamo papa. None se hari ibintu bijya bibaho byinshi cyane, njya numva hanze abantu bavuga bakavuga indangwa za avance, wowe nta avance wigeze uha papa?
Ibyo ntabwo twe twabikuraga. Niyo yari kuba yabimbwira ntabwo njye nari kubimwemerera, kuko ntabwo ari byiza. Byaba byiza kugenda agusabe wanyu akagutwara mukumvikana mugeze mu rugo.
Ntekereza ko ibyo ari kukubwira biragufasha kandi bikomeje kugenda neza, kandi mama wawe yakomeje ku bintu by'ubutwari n'ukuntu yagiye yihangana ari umwana mu gihe cyo gushaka ari kurambagizwa, yahuye n'intambara nyinshi kandi wahuye n'ibindi bibazo byinshi mu rushako, cyane cyane ibyo kubura umugabo ukiri muto. Nk'uko yabikubajije, ntekereza ko buriya butwari wagize ntibusanzwe mu bapfakazi benshi. Izo mbaraga, ubwo burere, iryo banga no kwihangana wowe ubona ubikomora kuri nde? Hari mu babyeyi bawe, hari mu bo muvukana, ahantu ubikura ni hehe mu by'ukuri? Kuko ubona ko atari umuntu wenyine wabyishoboza.
Njyewe ubwanjye njye mbi kura ku Mana yonyine ndasenga pe, kuko bakuru banjye bose nta kibazo bafite abagabo, na mama wanjye apfakaye vuba aha ashaje arakuze, ku buryo ntakubwira nti nabikomeye kuri uyu n'uyu, n'amabukwe yapfakaye akuze ntabwo apfakaye akiri muto. Njye nabyirebeye ku mutima wanjye ndavuga nti njye ibi bintu ndabyanze byo kwandarara, ndemeye ndeze abana banjye, nemeye ko ndi umupfakazi, ahubwo nemeye ko nsenga Imana, hanyuma Imana ikajya imfasha mu bibazo byanjye.
Ntekereza rero ko ari byiza ko umwana wawe nawe atahanyuzwe, wamugira iyihe nama mbese mu gihe amaze kuba umusore nk'uko ari kubikwereka, mu gihe amaze gukura agiye gushaka, urumva weho wamugira iyihe nama zitwara ate muri iki gihe cye cy'ubusore kugira ngo izo nama uri bumuhe ajye zifashisha urubyiruko bagenzi be ndetse n'igihugu muri rusange? Ni iyihe nama wamugira mu magambo arambuye?
Ubundi urumva ko ibintu byavanse ubwo bafite abandi basore babimubwira, ariko rwose ngiye ndamusaba kujya bagira inama bakabireka bakajya barambagizanya nk'uko bisanzwe, igihe Imana izabahuriza bagahura ibyo byavase bikavaho, kuko ibyo byavase bishobora kubatera ingaruka mbi. Kandi noneho iyi ni inama namugira, akajya yirinda kuba inshuti y'abakobwa benshi, uwo bagomba kuzabana akaba umwe, kuko no kugira benshi nabyo byazamutera ingaruka mbi. byiza rero kuzahitamo umwe akaba ari we uzaba umufasha we kandi bakirinda izo zavase bagasenga Imana Imana akaba ari izabashoboza bamara kurushinga bakumvikana ku buryo bwabo ndabije ibintu hari ibyo by'ingenzi
none se usibye ibyo byavase no kumvira abana ngo ntakishinge gukundana n'abakobwa benshi mu by'ukuri hari inama nyinshi umuntu agira umwana kuko uburere bwe buri imbere ntabwo bushingiye wenda ku kuvuga ngo azirinde abakobwa benshi ngo azirinde ikindi kintu yakwitaho kugira ngo nyine azubake urugo rukomeye ruhamye kandi rufite inama agirwa nawe kuri uyu munsi atari ugushaka kurambagiza umukobwa gusa n'ibindi bishamikiye kugira ngo yubake umuryango ukomeye ni nk'ibiki ingorane mbese abantu bahura nazo ni izihe ibyiza babonamo n'ibihe ibyo byombi nabyo bimenye kugira ngo byagufashe si byo desire
njye nifuza ko wese yakwifata akiga akarangiza ibyo akashaka kugwe rugo akamanza kandi akabimenyesha ababyeyi bujye nabyo ni ingenzi inshuti n'abavandimwe agakora ubukwe bwiza kandi akazamenya n'ukuntu agomba gufata urugo rwe atari kuvuga ngo njyewe ubwo nshatse umugore ngo agomba kwirwanaho oya agomba kumenya ko agomba gufatanya nawe agomba gufatanya n'umugore we umugore agakora ibye mbese nta kuvuga ngo umugore akoze ibye ngo umugabo akoze ibye uya byose bakabihuza baba bahembwe ari umushahara bakazana bagahuza nta kuvuga ngo umugore niwe urakoresha ye ngo njyewe yanjye ngo umugore ngo niwe ugomba gukora ibintu byo mu rugo uya bagomba gufatanya bose bagakorera urugo rwabo bagira amahirwe babyara bakamenya ko bagomba kurera abana babo iyo ni inshingano y'ingenzi none rero biriya bintu byo kugira ngo ejo afashe umukobwa uyu n'uyu ejo bundi afashe umukobwa uyu n'uyu ejo bundi afashe umukobwa n'uyu biriya bintu njye mu buzima bwanjye ntabwo njya mikunda na gato kuko nanjye narabyangaga nawe agomba kubikurikiza nk'uko mbimubwiye akazabifata nk'uko mbimubwiye agakurikiza inshingano z'umubyeyi we
ibyo ari byose ntabwo wowe wari ufite akazi muri iyo mibereho yawe ntekereza ko nta kazi wari ufite ubundi yagize amahirwe yo kwiga ariko kwiga ntabwo bivuga kubona akazi weho nireba ngo wakoresheje kugira ngo ubiteho mu buzima kandi udafite akazi wakoresheje izihe mbaraga iryo banga kugira ngo ubagaburire ubambike ubiteho mu buryo bwose wakoresheje irihe banga n'ubuhe izo mbaraga n'izihe
ubundi mbese narahingaga utwezemo twose ariko nkadufata uko turi nkabarera neza nkemera nkahingira nk'umuntu cyangwa se nkashaka nk'utuntu ngurisha ariko nkabasha kurera abana banjye neza ubwo rero biba ngombwa ko biga bakarangiza biba ngombwa ko uyu nguyu yiga akarangiza n'uwo nguwo utarabashije kuvuga utavuga neza ariko basigaye avugamo dukeya nabashije kumurera nawe arakuze uwundi nanone ukurikiyeho urebye ni uguhinga no kugira no guca inshuro nk'uko byaba biteze nkaca inshuro ariko nkongeramo kubera ko ntabwo nacuruzaga nahingaga byaba biteze nkaca inshuro nkahingira nk'umuntu akamafaranga nkahaha mbo ubwo naba nejeje nkagurisha nk'utuntu muri two nkashakamo utwambaro twabo kugeza ubwo mbareze barakura. Ubwo uyu nguyu turi kumwe turaganira warangije kwiga ayisumbuye. Uwundi ukurikiyeho we ntiyabashije kwiga kubera ko atavuze kuvuga neza avuga ategemanga. Uwo nguyu ukurikiyeho wundi ari mu wa kane mu mashuri abanza. Ariko nawe ufite icyizere ko azarangiza kwiga. Byose mbikesha Imana.
Wamugira se iyihe nama? Urabona wenyine yitse amahirwe yo kuba arangije kwiga. Umurage wamuha ubu ngubu. Kamukubwira uti mwana wanjye iki kizakurange nanjye cyarandaze cyaranze data na sokokuru n'abandi banjye n'ababo na banyirasenge mu muryango nk'uko yifuje kumenya amateka nk'uko wagiye uyamutekerereza. Ni iki mu magambo angahe nk'uko ubyumva ntekereza ko byagufasha Desire yakubwira rero.
Ubundi nubwo arangije kwiga bwose ariko agomba no gushaka n'ibindi bintu bibyara inyungu nko guhinga, ashobora no gushaka ibintu agacuruza dore we ni umusore ariko byanga byakunda akabaho neza kandi agatunga urugo rwe. Yamaze no gushaka akamenya kubaho neza n'umugore batameranye nabi mu rugo ngo batotezanye ngo bange gufashanya mbese bagakurikiza inama zacu nk'uko natwe twabagaho neza.
Ni bande n'izengero z'abantu usibye wowe bo mu muryango umukuru tuzatera ikirenge mu cyanaka abuzi umubwire n'amazina nawe ajya bitegereza rero abo bantu kuko niba bahaga.
Afite tante uriya mukangira wasanga nyese. Agiye abana neza n'umugabo we.
Ntakindi kibazo ufite Desire ko iminota iri hafi wenda kurangira ariko ntekereza ko ufite nk'ikindi kibazo cyo kumubaza wamubaza kugira ngo ushire amatsiko.
Urebye ibibazo nari mfite yagiye amara amatsiko nari mfite noneho icyo navuga namushimira kuba yangiriye inama. Izo nama nazumvishe neza nkaba nanjye niyemeje kuzazikurikiza mbese ntabwo nzamutenguha kandi nta nubwo nzamusuzugura ku inama yagiye zose angira. Nazumvishe neza niteguye kuzikurikiza nawe akazabona ko ibyo yakoze ataruhiye ubusa.
Mwereke mwishimiye mute kubona umwana batumira kugira ngo muganire bidasanzwe nk'uko wabitubwiye tugere bidasanzwe wabyakiriye ute urabibona ute?
Byanshimishije cyane ku buryo nanjye nizeye ko ibyo twaganiye byose yaba ari ibyo agiye ambaza yaba ari ibyo nagiye musubiza mfite icyizere ko azabikurikiza. Nanjye kandi nkajya nkomeza nkamugira inama igihe cyose turi kuganira.
N'ubundi ubona kuvuga ngo nafunguye uruganiriro. Kuvuga ngo rero muri uko gufungura uruganiriro ntabwo ari ahabirangiriye. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ikindi gihe uzajya utegura ibibazo wumva by'amatsiko kuko gifite mama wawe ubimubaze. Kimwe n'uko ushobora gutekereza muri abo baso wanyu bakiriho n'abo batante yagiye kurangira hanyuma ukabegera ukababaza ibibazo utabashije kumenya mu bwana kugira ngo bizabashe kugufasha. Ariko mwembwe hagati n'umwanya nabarumuna bawe ukababwira uti mujye mubaza mama ibyanjye n'ibyo mutazi mama wawe yaba yarafite imbaraga ibyo yakubwiye wumva barusha ukaba wabimubwira wabibabwira kugira ngo bajye kubaririza ahandi hirya no hino uruganda rwanyu rurafunguye rero ubwo rero ni karibu sinzi niba hari icyo mwamushigaje kugira ngo turangize
ndi kumva ikiganiro cyacu nta kibazo namubajije ibyo numvaga nifuza kumenya yambwiye byinshi ntari nzi yangiriye inama ntari nzi ndumva nakongera kumushimira rwose kubera ko yakoze nanjye ubutaha ibyo nabajije ahanini ni ibyabaye nkiri umwana ubu ngubu noneho ikintu cyose kizajya kimbaho mbona ko nkeneye inama ze nzajya mwegera nawe ambwire bibashe kunyubaka mu buzima bwanjye bwa buri munsi
nanjye biranshimishije cyane kandi namwe ndabashimiye nzaza nkomeza kumugira inama nk'uko azimbajije ibyo yifuza byose nzajya mbimubwira hanyuma tujye inama kandi mfite icyizere ko azajya azikurikiza.